fantasy. Allah, I'm lonely like you're the one I have in my life. Moyo wangu umesha sana. Oh, nakupenda we. We, baby. Wengi wanasalio, watalifata kalio mpenzi. Nangana nami, we baki nami mwelo. Baby, my baby, my boo. Baby, my boo. Takupenda, kupenda, milele. Takufata unapokwenda tuwe wote. My baby, my baby. Yani kwako siwezi. Mteja mapenzi, alusto yangu niwe. Yani sijoka nisusa, ukajoka nitupa, ukaniacha. You, niye you. Sipo kona tu, pesha inapanda tu. My baby boo, my baby boo. Takupenda, kupenda, milele. Takufata unapopenda tuwe wote. My baby, my baby. Kishezi, yani kwa kostiwezi. Mteja mapenzi, alo stoa yangu niwe.
Weezy on the mix.